You're ready? Are you ready? Alright, I go by the name of Jambi Koikai alongside Selector Technics. Yeah man, it's all about conquering, surviving. I survived 21 surgeries and we say God is good and I thank you all for your support. And I just wanna say
the strength of a woman, si size ya muscle, ni venye anajituma daily anapiga hustle. Si mtumwa na kula yake jasho, hakuna kubaki nyuma, mbele anatupa macho. Koikai, jaja kuweke fine, tutapatana tena ikifika yetu time. Ai, so fly, ukasalimie Christ, itafika tu ma time, wanare tutarewind. So pass a blunt for her life, ai, tukoikai, 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 tukilight for her might. Tukoikai, 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 pass a blunt for her life. Tukoikai, 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 tukilight for her might. Tukoikai, tukoikai, tukoikai.
Lazima ningeandika moja juu ya fire mama, amekuwa mama hizo enzi ni kitama. Super fame siku reggae yo ni blanda, na bado number one ndilikuwa yake namba. Kujitambua ndilifanya kasi mama, for really many hard kusikia umehama. But niko very sure uko juu ndio umehama, Maragoli chick with the same kwa hiyo chama. Binawe nimekumbuka 46 bowling jam session kwa reggae there 6. Kumwe mihato juu nani ndio MC Super Marcus kwa my collab na ya Jambi. Cheki, uko juu wa salamu, si tumejamu uko mendelewa karamu. Tusuke Ruto, uwekewe sanamu, kuna watu wakidedi miu feel ni aramu.
Pass a blunt for her life, ai, tukoikai, 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 tukilight for her might. Tukoikai, 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 pass a blunt for her life. Tukoikai, 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 tukilight for her might. Tukoikai, tukoikai, tukoikai.
Alongside Selector Technics. Yeah man, it's all about conquering, surviving. I survived 21 surgeries and we say God is good and I thank you all for your support. And I just wanna say